Ujambo ndugu mkulima na karibu katika awamu nyingine ya kipindi chako kipendacho cha Nyanja za Kilimo. Kipindi ambacho nia yake ni kukusaidia kuzifahamu mbinu mbalimbali za ukulima na kuimarisha ujuzi wako shambani ili uweze kuwa mkulima hodari. Valia magwanda yako ya kazi na pia usisahau kalamu na daftari, twende shambani. Mimi ni John Waishu.
Minapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi, kinachanya na kipato cha taifa kitaongezeka.
Katika awamu yetu iliyopita tulianza safari ya kuangazia shughuli nzima ya utotoleshaji wa mayai kutumia mitambo ya incubator. Tulijifunza jinsi mitambo hii hufanya kazi na mambo kadhaa ambayo yanahitajika ili uweze kufaidi na shughuli za mitambo hii. Leo tutaendelea kuangazia shughuli hizi kwa madhumuni ya kuweza kuelewa zaidi zoezi hili la utotoleshaji wa mayai au hatching kwa kutumia mitambo ya incubators. Kwenye safari hii tutaongozwa na Bwana Dominic Kiplagat, mtaalamu wa shughuli za kilimo biashara na mwanzilishi wa Smartlink Agrostore, shirika ambalo hujihusisha zaidi na mitambo inayohusika katika shughuli za ukulima. Mitambo hii ikiwa ni kama vile incubators.
Kwa majina naitwa Kiplagat Dominic and I'm the director of Smartlink Agrostore Limited, where we deal with incubators and the different poultry equipment like feeders, blingers. Also we have some agricultural machinery like pellet machines.
Nilianza kwa kumuuliza atueleze tu mitambo hii ya utotoleshaji wa mayai ni nini na hufanya kazi kwa njia ipi.
An incubator is just a simply a machine. It's a technological machine which is used for hatching. It's like for to increase your number for chicken you can have in a poultry farm at a quick rate, and also improve on the variety you may need. You can hatch a number depending on the machine you have. Like you can hatch 5,000 chickens in just 21 days. Okay. Not like using chicken when to achieve that 5,000, you will need like some months and years to achieve that number at once.
Katika matumizi ya mitambo hii, mkulima anafaa kuzingatia mambo kadhaa kabla ya kuanza mchakato wa kutotolesha mayai. Kwanza na la muhimu zaidi ni ujuzi wake na uwezo wake wa kuwalinda vifaranga wanaoanguliwa hadi waweze kukoma. Mkulima ambaye hajakuwa katika shughuli hizi anahimizwa kuanza na idadi ndogo ya mayai au kutafuta huduma za mtaalamu ambaye atamshika mkono kabla ya kushiriki kwenye utotoleshaji wa mayai kwa idadi kubwa.
One of the first you should consider before buying even a machine is the capability as a farmer. If you can be in a position of rearing the day old chick, that's a challenge, because you know when you're using the incubator, mm-hmm. it's not like when using chicken.
Yes.
Because the chicken itself will take care of its chick. So for this instance now you have the incubator, you are the one in charge of ensuring that the chick survive those basic like vaccination, feeding. That's the one thing most farmers will fail.
Yes.
If they have no skills on that management.
Jambo lingine la muhimu la kuzingatia ni mayai ambayo unayatumia kwenye mitambo hii. Bwana Kiplagat anaeleza kwamba ili kuweza kupata kiwango kikubwa cha mayai yanayoanguliwa, ni vizuri kuwa na mayai yaliyo na ukubwa wa wastani, yani yasiwe madogo sana au makubwa kupita kiasi. Pia ni sharti yawe mayai ambayo yako fertilized, yani yana uwezo wa kuanguliwa na kuwa vifaranga.
The factor which will be considered is the egg you are using. Normally we advise farmers like for egg you are using should be laid within a bracket of 7 days. If it goes beyond, it should not exceed 10 days. That one I can assure you, even if as a factor if there was a challenge maybe on the power or anything with the machine, and the machine was in a good condition of hatching,
yes.
you will not miss a 90% hatching rate. Eggs which are very cool, which will Add a good percentage is the medium size, not the large one or the small one. The question you should also know if it's fertilized or not fertilized. The eggs you are using should be fertilized. And to know, maybe if the eggs are fertilized, at times it cannot be easy to identify that. But normally, when you have put your eggs on the incubator, you can leave for at least 10 days on the machine. You will come back and randomly pick the eggs. Anything like a candle or just a normal torch, you light through it, you'll see a black spot inside. That means that there is a development. That means for that you'll be assured that there is a progress. But if by the 10th day it's still clear, then I'll assure you that those eggs are not fertilized. You are just spending your tokens, hatching what will not receive any results.
Asilimia kubwa kabisa ya shughuli ya kutotolesha mayai inategemea ubora wa mayai ambayo umeweka kwenye mashine. Hii ina maana kwamba kabla ya kuanzisha shughuli hizi, ni vyema kuwa na mahala maalum pa kupata mayai kama vile kutoka kwa kuku wako moja kwa moja au kwa mnunuzi unayemwamini, kwani kununua mayai bila kujua muda ambao yamekaa baada ya kutagwa kunaweza kusababisha hasara maradufu.
You normally advise farmers, if you have your own chick and it's still a small farm, you can use the eggs you are collecting from your farm to do hatching. Or alternatively, if you have no chicken at your farm at the moment, you can decide to have one supplier, which is, at times it can be difficult, but you cannot miss to get a supplier who can supply you eggs to eat your satellite. Phone numbers, we have different lakes. Phone number 0714-757-859, 0704-144-565. All the two numbers, you can find them on WhatsApp. Our Facebook page is Smartling Agro Store, and our store is, we are located in Nairobi, in the Shoe area, along Enterprise Road.
Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, naomba kutia kikomo kwenye makala haya ya Nyanja za Kilimo hii leo. Katika awamu yetu ijayo, tutaendelea na ziara hii tukitaka kuelewa kile kinachofuata baada ya kuanguliwa kwa vifaranga ili kuhakikisha kwamba wanapata kuishi. Hadi juma lijalo, zidi kukaza kamba shambani, nami niende zangu nyanjani kukutafutia ujuzi zaidi wa kuimarisha kilimo chako. Mimi ni John Waishu.
Minapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana. Tulime sana na tukipe thamani.